Waliwo obwenyamivu obugenda bweyongera buli olukya kuva mu bakulira ekitongole ekirondoola n'okulwanyisa ensaasaana y'akawuka akamukenenya mu Uganda ekya Uganda AIDS Commission olw'omuwendo gw'abaana bagenda bazaalibwa nga balina akawuka akamukenenya obugenda bweyongera buli olukya okusinziira ku alipooti yafulumizibwa ku nsonga y'akawuka ka sirimu mu mwaka gwa 2024 yalaga ng'abaana bazaalibwa nga balina akawuka akamukenenya abazaalibwa mu mwaka ogwo baali bawerera ddala 1470 era ng'abaana bano bazaalibwa era ekikulu embeera eno neeyongera okutakoza emitwe abakugu mu nsonga y'okulwanyisa akawuka akamukenenya. Dr. Nelson Musoba, Director General wa Uganda AIDS Commission agamba omuwendo gw'abaana bano okutuuka okulinnya kyava ku bakazi okugenda nga bazaalira mu bamulerwa nga bano nno tebalina bukugu okuzaalisa abakazi ab'engeri ng'eno naddala abakazi abalina akawuka akamukenenya era omwana bwe yazaalibwanga kyalinga kyangu omwana ono okukwatibwa akawuka kano.
There is still a considerable number of children born to HIV. In the 2024 report we saw that 4,700 children converted, born of HIV positive mothers became HIV positive. And that shouldn't happen because we have the means to stop it. If a woman goes for antenatal, she tests positive and she started on treatment and follows the instructions of the health worker and delivers in a health facility and continues to do what the health worker has told her during lactation, they should produce HIV negative babies. But that's not what's happening. We saw a number of mothers getting infected even when they were previously HIV negative at the first antenatal. They get infected and then they drop out. A significant number of HIV positive, in our study together with the Minister of Health, we found that a significant number of HIV positive women were not delivering at the health facility. They are either delivering with traditional path attendants or with a caretaker at the home level. We know the risks of not delivering in the hands of an expert because you're giving opportunity for the virus to move from the mother to the baby and also during lactation.
Dr. Musoba agamba bakizuula nga bakazi bangi okutuuka okuzaalira mu bamulerwa babeera abalina ebintu bingi bye baagala okukweka babbaabwe abamu ku bo nga bamira eddagala mu mbeera y'enkukutu kyokka ng'abamu ku bo tebaagala kubaako ngeri ya kubasusula mu bantu era y'ensonga lwaki bajjanga beekweka olw'ekikolwa kino ne batuuka nga bazaalire n'emikono egy'abantu abatali bakugu kakati agamba nti basazeewo okunoogera ekizibu kino eddagala nga basomesa abantu nti kikyamu okusosola omuntu alina akawuka akamukenenya era nga ku kino bagenda kikola nga bayita mu bakulembeze mu bitundu gatako abakulembeze ab'ennono n'ab'enzikiriza nga bakozesa abanakatemba abayimbi nga basaawo ebiyiiya eby'enjawulo ebisomesa abantu bano nti okubeera n'akawuka akamukenenya teguba musango mu Uganda.
One of the factors is that they are not revealing the HIV status to their partners. So either they are taking the medication in hiding. When time comes to go back to the facility, they probably need financial support to go. But also because they shoulder a lot of the maintaining the home, when they are to leave, they need the support of the partner. So working with to ensure that we reduce that community-based, stigma at household level, within the family members, in the school setting, amongst young people, is also important. So we are working with the community gatekeepers. We're working with leaders of cultural institutions to make sure that stigma is reduced. We are us because there are some very sensitive socio-cultural issues that we need to address. Culture is very sensitive. People, we are exploring how to reach young people through fellow young people, but through working with artists, working with comedians.
Kyokka ne wankubadde guli gutyo Dr. Musoba akakasizza eggwanga nti ensaasaana y'akawuka akasirimu mu ggwanga egenda ekendeera buli olukya. Okusinziira ku biriwo biraga nti siriimu ayongedde okukendeera okuva ku bitundu 18 okudda ku bitundu 4.9 nga kinono bakituuseeko nga bayita mu kaweefube gavumenti gwe yaleeta ey'okukomekereza ensaasaana y'akawuka akamukenenya omwaka 2023 ogunaatuukira.
We've made a lot of progress in terms of HIV because of one, the presidential fast track initiative to end AIDS as a public health threat by 2030. As we speak now, HIV prevalence has reduced from double digit figures of 18% to now 4.9% as we speak. If we look at the other data in terms of new HIV infections, looking at the last report that we analyzed, we had 37,000 new infections in 1 year. So that's still quite high because we would like by 2030 for that figure to reduce to less than 10,000.